Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle yigama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngibunge nakubahle enhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu ke akubusise. Mlaleli, ivike lendlule sigcine lapho umgcotshwa kaNkulunkulu ekhuluma nesizwe esasibhekene nobunzima. Kanti futhi na yefuthi kufunwa umphefumulo wakhe, kufunwa ikhanda lakhe ebhekene nobunzima. Kuleso simo leso isizwe esibhekene naso, kuleso simo leso umgcotshwa kaNkulunkulu abhekene naso, waqhubeka wathi kulesi sizwe, zwanini izwi likaJehova. Ukhuluma mlaleli, ithemba alikho. Akunalutho mlaleli. Kepha ke usethi ke, zwanini izwi likaJehova. Sagcina lapho mlaleli umgcotshwa ekhuluma nenduna leyo inkosi eyithembe kakhulu encike esandleni sayo, iphendulana ikhuluma nomgcotshwa kaNkulunkulu. Umgcotshwa kaNkulunkulu wayesethi, wena uyakukubona lokho, kepha awuyikudli kukho. Sagcina lapho ke mlaleli, ngenxa yokuthi thina abanye kungaku izwi lenkosi lithi ke, izindlela zikaNkulunkulu azifani nezindlela zethu thina bantu. UNkulunkulu uvula indlela la ingekho khona. Ngithe isizwe sibhekene nendlala, isizwe sibhekene nobunzima, nomgcotshwa kaNkulunkulu naye kufunwa ikhanda lakhe, kepha ke wezwa izwi likaJehova kulobo bumnyama. Waphinde futhi watshela namaSamariya ukuthi bezwe izwi likaJehova. Ake sizwe ke namuhla ukuthi ke lo mprofethi noma lo mgcotshwa kaNkulunkulu loku akhulume ngakho kuyofezeka ngendlela enjani. Naye futhi uNkulunkulu akamambulelanga ukuthi ngizokwenza lokhu, kepha wamtshela nje indaba ezinhle nje, sweet and short. Ake sibone ukuthi sekwenzakalani. Ake sichubeke ke kuchapter 7, siqhubeke kuverse 3. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanochoko. Bathi omunye komunye, sihlalelani lapha size sife na. Uma sithi siya kungena emzini, indlala isemzini, siya kufela khona. Uma sithi sihlezi lapha, siya kufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele ikamu lama Aramu. Uma esiyeka siyakuphila, uma esibulala siyakufa. Wewu, inzima lendaba. Labantu abane abanochoko bakhishiwe eSamariya, babekwa ngaphandle ngenxa yokuthi banesifo esithelelana nayo. Bahlezi lapho bebodwa mlaleli. ESamariya indlala ibhokile kati laleziko. Kunekamo lama Aramu. Siyakhumbula ukuthi sibonile ukuthi baye basirounda iSamariya yonke, bahluleka ukuphuma abantu baseSamariya bayophanda ukudla. Manje lamadoda anesifo sochoko asayaxoxisana, ayabonisana ukuthi senze njani. Ngokuba uma singathi siyangena eSamariya siyobulawa indlala, kanti futhi nabantu bebazobakhanda ngamatshe noma bebazobaxosha ngenxa yokuthi banesifo sochoko. Sebayachazaka ukuthi nalezitha zamaSamariya nazo futhi uma singathi siyakubo siyofuna ukudla sizobulawa mlaleli. Base bethi senze, base bethi kungcono babhekane nezitha zamaSamariya baye khona. IBhayibheli lithi uma esiyeka siyakuphila, uma esibulala siyakufa. Ake sifunde kuverse 5 sizwe ukuthi bathatha sinyathelo sini, benzane mlaleli. Ngoba uyazi sinenkinga yokuthi sinemibono eminingi singayisebenzisi, singathathi sinyathelo. Ukwabona abantu banemibono emihle hle 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 hle, kepha uyabona ukuthi yena akananqubekelo phambili. Uma ngahlala nawe akuadvise akululeke ukuthi wenzeni 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 uyabona ukuthi lento akululeka ngayo uma yena angayenza uyophumelela mlaleli kepha ululeka wena yena akayenzi lento aluleka abantu ngayo yinkinga esibhekene nayo Manje laba bantu abana banesifo sochoko bayabonisana mlaleli emva kokubonisana kwabo basebenze njani sinyathelo sini abastart verse 5 basuka kuhelele baya ekamu lama aram sebefika emaphathelweni ekamu lama aram bheka kwakungekho muntu lapho verse 6 ngokuba inkosi ibizwisile impi yama-Aramu umsindo wezinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amahedi namakhosi aseGibhide ukuba asifikele mlaleli mayizindlela zikaNkulunkulu azifani nezethu Wena thatha isinyathelo emva kwalokhu uzobona ukuthi kwenzakala ini abantu bathatha isinyathelo ekwenzeni izinto ezimbi kepha ke wena ke thatha isinyathelo ekwenzeni izinto ezinhle ukuze uphucule impilo yakho ukuze nomdeni ukwazi ukuzuza kulesinyathelo sithethe mlaleli thatha isinyathelo akoyeke lokubonisa ubonisa 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 abantu bathatha iluleko zakho bayaphumelela kepha wena ngezeluleko zakho awuthathi isinyathelo awuphumeleli nokuphumelela lamadoda isu lenkosi lithi basuka kuhwelela Baya ekamu lama aram. Sebefike emaphethelweni ekamu lama aram. Bheka kwakungekho muntu lapho. Ngamagama impi yase aram. Yezwa umsindo omkhulu wempi. Basebethi lenkosi yakwa Israyeli. Isiqashe amanye amakhosi. Ukuba imsize. Basebenze njani babaleka mlaleli. Kepha inkosi yakwa-Israyeli ayazi lutho futhi nayo futhi ithukile ngenxa ukuthi abantu baye babulawa yindlala ngenxa ukuthi ikati lilele ziko kwa-Israyeli Ayazi lutho ukuthi kukhona amadoda amane anosifo sochoko. Ibona ababonisana benesifo sochoko umlaleli begula. Kepha abantu abaphilile umlaleli neziluleko eziphilile umlaleli bahluleka ukuthatha isinyathelo umlaleli. Kepha abantu abane abagulayo abenesifo sochoko balulekana bathatha isinyathelo basuka laleli ekusukeni kwabo kwasinyeka amazulu inkosi uNkulunkulu uqobo lwayo wabazwisa ezindlebeni zabo lempi yase Aram bezwa umsindo omkhulu ngenxa yamadoda amane abenesiluleko abonisana athatha isinyathelo asuka benza ngendlela mlaleli ababonisene ngayo Hey ziningi iluleke emabandleni mlaleli kepha ukuthi zithathwe abantu bathatha inyathelo dololo umuntu uyabonisa uyabonisa ebandleni abonisa 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 yena angenzi lutho uma kuthiwa ke akusetshenzweni ke madoda yena ke ubamba la uyayeka ubamba la uyayeka hey ngine appointment kuphi hey ngina kuphi na kuphi na kuphi na kuphi na kuphi aphinde buye futhi abuye ngeluleke eziningi ezi 500 or 1000 eluleko asikho nesisodwa isiluleko lapho azoba isibonela khona ati madoda Nasi siluleko senza kanje asenzeni lamadoda amana nesifo sochoke gula iBhayibheli lithi babonisana maqede basuka bathatha isinyathelo benza ngendlela ababonisene ngayo uNkulunkulu wenza umsebenzi ake sithi ke ukuma lamlaleli ngenxa yesikhathi kuzothatha le ntambo giphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya emlaleli
The words of the Lord are words of life Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.